alababoys.com.
Onye nwere ego nọ na leza fụrụ anya, onye dalụ bịa nọ n'ọkụ mmụọ ma bụrụ eziokwu. Nyakọnye mụ ji na-esi anya weza fazi ego amaka. Honorable Oliver Sunday Idoko, ezi nwa afọ Lido, Enugu Ezike, Igwe Eze North, local government in Asoka. Ego amaka. Ezi nwa Nwerobi sari sari, Chukwu wee gọzie ya, nwele ego oyibo wee chọọ ya mma. Mme ya ọ bụrụ ọgaranya, ọgaranya ngada ngira ngada. Ofu nwa na Nsukka, ofu onye ndị Nsukka jide bube na Vietnam. Oliver Sunday Idoko nwere ọtụtụ kọmpani ndị ama ama na mba ụwa niile. Ego amaka Mass Transit Limited, Fano nwere Imo State, Fano kwa na Abuja, nọkwa na Port Harcourt. Ego amaka ụgbọ na gbaziri werele. Oliver Sunday Idoko nwekwara Worldwide Cargo Vietnam ọgaranya. Chief Executive Officer Ego amaka Nigeria Limited, Nyano Liko Worldwide Limited Vietnam, nakwa Zenith Inspira Productions Limited. If only a gabu ko gabu linenu wa. If only even a galo fuma. Chineke wee bunye ya enu. Ọ fụrụ mmadụ ibe ya n'anya, ya mere o ji eme ọka gara gara. Oyimuo ego amaka, oyimuo ego amaka ọgaranya. Ịmakwa n'ọdụ ogwe bụ na bafọ mụrụ ya. Mgbagede ntị ka ịmata nne mụrụ ego amaka. Oliver Sunday Idoko ọgaranya ngada. Mrs. Florence Idoko afọ mụrụ ọgaranya ngada. Ezi nne ego amaka, ife adị ka nne mụrụ onye na-enu ụwa. Oliver Sunday Idoko nwee ji nụ nwaanyị nwee gaba kpugo Nkanu n'Enugwu set. O nwee nụ dansa mpete nwaanyị ọma. Mrs. Shoma Linda Idoko Asha Lugwe Gamaka Yezi Wanyi Malobidi Yaneno Wao Oliver Sandy Idoko Mutara Daddy Man Godin Oliver Sandy Idoko Adama
AlabaVoice.com.
Prince Genesis Munachi Muso Oliver Idoko Igwemba Nabo Mwadima Omega Nia Nyomo Gadere Manu Wao Yega Makase Mukenezi Wania Sino Brother Pastor Robinson Idoko Vitaphone Distributor on Abuja Yesi Mwane Sunday Idoko Ega Maka Ogalanya Imo Kwana Ani Obi Aburudike Kaka Jaja Nebutonu Manu Manu Kwa Kosime Oliver Sunday Idoko Kosila Nibo Ega Ma Vietnam Yemo gali mambo Onwe mwagi nembo chukuna wenyeli yaka Webuli kepeti kosu webunye ya Onwe bidome bifego Yako jizafa zega maka Maka no hinye mwelego mwelupawa Kwa kusime Agubande Diego Nansuka
Agunyega Maka
Agubande Diego Nansuka
Agunyega Maka Ega Maka Oliver Sunday Idoko Moko Bisari Sari Onde Nyelu Mwibaka Nyelu Mwinyaka Eko 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 Ega Maka
Osigamu kenebefa Honorable Olise Mekuguse Miss Canada by Day Transaction Limited Oyomasi Nansuka Yenugwezike Obodo Maluma Akaneme Clearing and forwarding Woko Moga Delegema Nyana Chief Chijote Onwe Wushunam Onika Sibu Onyo Joto Hadira Mwa Mwondi Dembili Yezo Mema Yezo Kubundo Woko Moga Delegema Oliver Sunday Idoko Sika Mkenele Ya Yezi Bo Manager Ya Samuel Aluka Yezi Wafo Umodu Umu Kabia Namba No Imo Set Obodo Maluma Imo Kwa Nane Sinu Nadima Pubesi Oliver Sunday Idoko Isinu no dilema wepu besi Eru no company kulu company Nti inwe silindolo Hotel kulu hotel Nkiti nyele ndolo oh. Makana kulu na malo nye balo ya nenu wakwa kosime Nyaka jine sianya Wejubi fengeme loyim Oh, we bule bukanga kulo yi mama. Oyimu ega maka. Oyimu ega maka ogalanya. Ivoni vena galo fuma. Ivoni vena galo fuma.
Obisali sali, bomu madi basa paka. Ibasa paka, chuba basa kulegaka. Oliver Sandi doko, imalo obisali sali.
Alababoys.com.